demokasera wenkwagalira kulasti momenti mukamana nzijukira narina mulina mubesisanira bantawanya ebyange byonna bali babiwaya omutima nga bagukwagula gabantagula gabangatika
Don't make up the world.